exclusive from MalawiChoose.com.
Ndiri nemafunzo otisindinga kwanite kuanga poti mayango ake ai kuseri kwa moyo apambo vanga ndimafuna ntawaona so ali ndi moyo ena mtima umalila bemuka kumbukira malemu amai vanu makolo ena amalila akakumbukira mwana wao adatsogola ena tikulakalaka one time titango kumananso ndi my best friends inde malemba atikuli moyo wina wamuya yakumwa mako koma ngati ndizoteka tikamadze pita akatichingamire tikamadze pita akatichingamire Tikamata pita, akati chingamire, apalera. Tikamata pita, akati chingamire. Zapo za moyo wina atikulibe ubale kukwati kumoyo wina mpamene atati ndimo kumbukila kuwaganizila pena ndimalila mpamene koko ndimanza wawona atafana kolona wapo pesitetai mafunzo muntima opanda mayango kodi ndinende kandi Panda mayango Kodi mayango anga Ari kuseriwa Moyo Ndani sada lake lakepo Atango mwona nso wina wache Alinde moyo Chikamata pita Akati chingamire Chikamata pita Akati chingamire Chikamata pita Akati Chingamire, apalela tika mata pita, tika uraneto, da palea.
Jehovah
Tikamata buena